know what?
Sebele.
Kudala besitsho. Ubona andithandi, ndiyandipretendela. Ndibona emahlweni, xa ndijonga ndijonga snacks. Kudala ndisitsho, ubona wena vele andifuni. Ndiyandipretendela. Ubona kudala, ubona andifuni. Jonga ndijonga wena masitsha. Wena uphelele isitsha, isindaba sam.
Imagine.